iyadoo kalsooni weyn go'aankeeda ku qabta ayay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris waxay talaadadii mar ay ka hadlaysay gobolka Pennsylvania bulshada u soo bandhigtay barasaafka gobolka Minnesota Tim Walz inay u xulatay ku-xigeenkeeda.
In his state, he has been a model chief executive, and with his experience,
waxa ay tiri waxa uu gobolkiisa ka ahaa madaxa fulinta khibraddiisana waxaan idin sheegayaa in Tim Walz uu diyaar yahay maalinta koowaadba. Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sidoo kale bogaadiyey rikoorka siyaasadeed ee ninka uu u xushay madaxweyne ku-xigeenka senatorka gobolka Ohio J.D. Vance, balse madaxweynihii hore ayaa dhowaan hoos u dhigay miisaanka uu doorashada u leeyahay madaxweyne ku-xigeenka.
And I think this is well documented. Historically, the vice president, in terms of the election,
waxaan filayaa in arrintani taariikhiyan si fiican loo diiwaangeliyey. Madaxweyne ku-xigeenka marka laga hadlayo doorashada wax saameyn ah kuma laha. Waxaan ula jeedaa wax saameyn ah ma leh. Doorashadu waxay ku saabsan tahay madaxweynaha. Khubarada ayaa sheegaya in maadaama madaxweyne ku-xigeenku uu ka hoos shaqeeyo madaxweynaha Maraykanka, dowrkiisa inta badan qalad laga fahmo aana la mahadinin. Laakiin waxa uu madaxweyne ku-xigeenku yahay qofka koowaad ee la wareegaya xilka marka madaxweynuhu uusan shaqadiisa sii wadan karin, islamarkaasina waxa uu fura u yahay inuu sii horumariyo ajendayaasha siyaasadeed ee xisbigiisa. Waa kan Joel Goldstein oo daraaseeya dowrka madaxweyne ku-xigeenka.
Their role is really to act as a subordinate, to help promote and pursue the president's policies.
Dowrkoodu runtii waa inay ka hoos shaqeeyaan madaxweynaha, inay gacan ka geystaan kor u qaadidda iyo hirgelinta siyaasadda madaxweynaha, iyo inay ballaariyaan awoodda madaxweynaha si uu ugu shaqeeyo hogaamiye qaran iyo mid caalami ah. Mararka qaar qofka loo xusho madaxweyne ku-xigeenka ayaa xoojiya ololaha doorashada sida uu sheegay Goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two young
xulashadii Bill Clinton ee Al Gore ee 1992 ayaa ahayd mid aad u wanaagsan. Wadajirka labadan dhalinyarada ah ee koonfurta dhexe ee dalka kasoo jeeda ee jiilka baby boomeriska ayaa dhabtii diraysay fariin ah isbeddel dhinaca jiilka ah. Xulashada xun ayaa ah mida ay falanqeeyaashu ku tilmaameen go'aankii uu senator John McCain oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo gudoomiye Sarah Palin 2008 ugu xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenka. Waana kan Joel Goldstein.
And she really became a figure who was parodied during the campaign.
Runtii waxa ay noqotay qof lagu maadaysto xilligii doorashada. Waxaan filayaa inay dhaawacday ololihii McCain mase ahayn sababta uu senator McCain u guuldaraystay. Doorashada xilligan ayaa Harris waxay ku xisaabtamaysaa khibradda Tim Walz iyo sida diiradda uu saaray dhaqaalaha u wanaagsan qoysaska. Elizabeth Cummings waxay siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda Chicago, waxaana iyadoo la hadlaysa VOA 3.